kwangu uwo muryango mfite ubuntu ubona suganyije w'abantu bakoze genocide nabanje umugabo babashije kurokoka abana baturuka mu miryango itandukanye bakagomba bakagira imyumvire kuzongera gusubira ku gihe nari ndiho byaranguye kugira ngo mbyakire